leo kuwa shughuli kia tu. Let's go, Chris.
Treat you right, hold you tight, show you that I care. Always will be here in the night, in the light. Let you know that everything will be alright.
Siendi popote,
siendi popote,
ni nakupenzi.
Wewe malikia mimi mutunza kwa moyo wako.
Sifanyi chochote, sifanyi chochote kama hauko nami.
I'll be right here by your side, by your side.
Karibu kiti, karibu kiti, kumzika shari. Leo tako shugulikia, shugulikia, shugulikia. Natako timedi, shika klasi mwanga. Leo tako shugulikia, shugulikia, shugulikia.
Wengi walidhani kuwa hatungetoboa, mbingu zikajilinganisha kutusaidia. Ya Mungu ni mengi, na pia tunayo imani.
Nina wewe tutapenda na milele.
Siendi popote,
siendi popote, vile ninakupenzi.
Wewe malikia, mimi mutunza wa moyo wako.
Sifanyi chochote,
sifanyi chochote kama
hauko nami.
Right here by your side, by your side.
Karibu kiti, karibu kiti, muzika shari,
muzika shari.
Tako shugulikia, shugulikia,
shugulikia.
Kwanza koti peti, shika klasi mami. Leo tako shugulikia, shugulikia, shugulikia.
Nimekata shugulikia, leo nakushugulikia. Chochote utakacho nitakupatia. First massage, pole pole baby. Kisha bafu, pack wraps baby. Chakula baby, nisha kupikia. Leo tam tam, nita kupatia. Zima simu leo, we mteja. Juu kwa keja, we ndio mteja.